إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي أببتيب وأبكري زمنا تبزو اجتب الله سبحانه وتعالى نجل متين دا مجفو أغتاليم بكين ديفونا متونز وفومرونج يتسند كرنبك محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجنا من الظلمات إلى النور آتون نوره atujembi zikiza biobu shiri kunobu tamanya nukafu aliromu tonzi Allah subhanahu wa ta'ala atuteke li ichitangara ichatawhid okwa uro ichitibu Allah subhanahu wa ta'ala ntumusinza ika nukumanya bichi Allah subhanahu wa ta'ala biyagara tubele mubudambu nobu dunia tumusawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasa n'emirembe kumbako oyo ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abibitiibwa nga betwala mu misomo gyaffe ebiri egyayita nga misomo egyo ebiri twabategeeza nti tugenda kusoma ekitabo eky'ekitiibwa ennyo mu ddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Ekitabo kino risala omumanyi owekitiibwa gwe twala mu misomo ebiri nga ye Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah omumanyi oyo owekitiibwa ennyo Allah gwe yayisizaako okuzza obujja tawhidi kubeera nti Allah asinzibwa yekka mu kyondo kya Buwarabu oluvannyuma lw'okubeera nti nno abantu bangi baali bafudde ku mulamwa ogwo ne batandika okusinza entaana ne batandika okusinza ba awuliya nga bagamba nti bo boononefu batya okwetuukira ye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muno olw'ekyo balina kusooka kubeera nga basinza bano bo be bagamba nti balongoofu, then oluvannyuma bano abalongoofu nabo ne bafuna endasi nibetike ensonga zaabwe ne bazitwalira Allah subhanahu wa ta'ala iyadhan billah. Bali qaida yenyini nyini eyaba nasara abo abalaba nti boba akitawe bononefu nnyo era nti kive kinene kyansonye nnyo kale besimba batya maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nibetuukira bo benyini nyini bo abononefu bo abajudde ebikolobero mbubati ayo na bwe kityo kibava bayita kibava babera nga balina kuyita mu Yesu Kristo basobola okutuuka eri Allah erambu n'abalongoofu ng'abayigirizwa ng'abajulizi b'ennamugongo n'abalala nga bangobya kale bayina okubeera ng'ebizibu byabwe mu kifo ky'okubyolekeza eri Allah butereevu balina kubitwalira abo abo be babikwata butereevu mbu ne babitwala eri Allah subhanahu wa ta'ala. Mamugamba nti omuddu wo Patrisi ali ku kyalo gundi yazze gye tuli n'atusinza n'atukolera bino nabiri nawe tukusaba obeere ng'oyingira mu nsonga ze. Songa obo bwe bushiri ku bwennyini obwe buze bwennyini nnyini obw'olulango ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yannyonnyola mu Qur'ani mu ayati mpitirivu ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abunnyonnyola mu sunna tekikumalira okubeera nti nno ebibuuzo byonna bye baabuuzanga ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam Allah yamugambanga abagambe ensonga yabiranga bamubuziza Allah namu ansa wayasalunaka ani ruhi qul bakubuze bikwatagana ku moyo bagambe enti nabiye nyini nyini Allah guyatikanga ansa ajibadize abo ababiranga bamubuziza nwambuza kul khamr wal maisar nabine nyini nyini nabatwalira ansa nga Allah yajimuwadde nebirala bingi ebiri mu Qur'an wayasalunak bakubuza kuchino bagambe bwoti era bakubuza kuchino bagambe bwoti naye ensonga eno olw'obukulu bwayo ni Allah subhanahu wa ta'ala okuggala omulyango guno ogwo abashiriku gwe bakoze sokafu alira omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala nenga bamukafu alira mu linnyambu ly'okumutya n'omugulumiza mbubbo banaku bo bononefu bo bononyi mbubatya okwetuukira yiri Allah ne bakafu alira Allah nga beerimbise mukyekwaso ky'okubeera mbu bo bali mu kutukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'obunene bw'ensonga eyo abantu bwe baabuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam oba balina bye bateekeddwa okuyitamu ensonga zaabwe zisobole okubeera nga ziwulirwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah baanukule, Allah atule mu nsonga zaabwe. Bwe baakibuuza nabbi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tiyatikka nabbi bubaka kububaddiza. Tiyatikka nabbi bubaka kububaddiza nti bagambe woti nedda aya fenna tujimanyi. Allah yagamba mu Qur'an mu surati al-Baqara wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange bakubuuza kubinkwatako kubanga bamubuuza namuga nti ya Rasulallah omutonzi waffe ali wala nnyo tuleekaane oba ali kumpi tumusabe empola bakubuuza ebinkwatako teyamugamba nti faqul badde mu bagambe bwoti ne bwoti bagambe nti Allah ali kumpi nedda iyo aya fenna tujimanyi yagamba ti Allah wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange babeera bakubuuzizza ku nze fa inni qarib mazima ddala nze mbali kumpi nnyo teyamugamba nti faqul bagambe nti inna Allah qarib mazima Allah ali kumpi nnyo nedda yeke nyini nyini yaleta ansa buterevu tiagama ti nabbi sallallahu alaihi wasallam gendo bagambe bwoti songa ayati zo nesigadde zirimu okubuuza nabbi Allah yamugamba ti qul oba faqul bagambe bwoti bagambe bwoti ne ku nsonga eno olw'obunene bwayo Allah subhanahu wa ta'ala nyini nyini yatwewera ansa wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an ndi kumpi nnyo nyanukuru okusaba kw'omuntu yenna kasabira ng'asabye oba mwononefu nnyo oba badde yakafuwala oba afaanana atya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tubeerenga tumusinza butereevu ensonga zaffe tuzitwali gyali butereevu nga tewali kitonde kyetuyiseemu nti tugende tukisinzeeko nakyo kifune endasi tukiwe ebiweebwayo tukiyimbire ennyimba twetolonde entaana yaakyo tukole tutya tukole tutya then nakyo kituuse ensonga zaffe eri Allah abadan wabula Allah subhanahu wa ta'ala ayagala tumusinze butereevu tumusabe butereevu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an kati abalungi umanyono wechitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah bwatunuulira embeera yali mu jazira nga bwetwala misomo gyaffe egyayita yamanya nti ekyetaagisa kwe kufunvubira okukoola abantu okubajja mu buzo obwo babeerenga bategeera omutonzi waabwe Allah era babeerenga bamusinza yekka. mwebo biyakora alayhi rahmatullah rahmatan wasa kwe kubira nti yawandika ebitabo twalaba ebitabo ebiwerera ddala musomo gwaffe ogwasembayo omusomo gwaffe ogwali ogwokubiri n'ebitabo byawandika mwe muli ekitabo kino ekiyitibwa Al-Qawaid Al-Arba. Ekitabo kino bw'okyetegereza kirina pages nga bbiri zokka. Kirina pages nga bbiri zokka. Ebigambo ebikiriko bijja bulungi nnyo ku page bbiri ez'ekitabo kyonna ekya bulijjo. Kitegeeza nti si kitabo kinene. Kitabo kifunda nnyo. Nnyo nnyini ddala. Yateekamu ebikolo bina. Nga principles zino nnyabo ozitegeera. Allah nakuwa n'ozitegeera bulungi ne zikubukala mu bulamu obwo. Munnange ogenda kutambula ku nsi kuno ng'oli muwahid, ng'oli muabo. Abayanukula Allah subhanahu wa ta'ala n'obeera omuddu we owannamaddala. Kitabo kino kiyitibwa Al-Qawaidu Al-Arba. Emisingi, ebikolo, ebina. Ebiyamba omuntu okutegeera tawhidi. Era ebiyamba omuntu okutegeera shiriki. Ebikolo bino ebina bikuyambira ddala okutegeera tawhidi yaliwa, nebikuyamba okutegeera shiriki yaliwa. N'obeera ku nsi nga obushiriki obulaba butereevu lyawo mu maaso go, tosobola buyita tawhidi. Ne bw'abeera ng'ali mu kubukola ayambadde enkuufiira ey'ejjuuni ne kanzu ya ddafa, ng'ataddeko ne jubba, ng'alina ekirevu kiwanvu, ng'alina sigida nkwafu enkalu, ebbanga ly'amala ng'ali ku bushiriku ng'oba omulala butereevu. Kubanga ebikolo bino bikuyambako okutegeerera ddala obushirika. Ate era mu ngeri y'emu bikuyambako okutegeera tawhidi yaliwa oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatuma naye ababaka. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah atuma buli mulembe omubaka agamba abantu ba bomulembe ogwo guyabanga atumye mu mubaka yina guyabanga atumye tibusinze Allah yekka mwewale okugattako Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Waliwo omulembe gwonna Allah gwe yatuma mu mbaka nakkirizaako abantu b'omulembe ogwo basinze ebitali Allah. Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayati mekezi kubyeko mu Qur'an ezikulaga nti nno ababaka bonna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala basindika ng'omulamwa omukulu kubeera nti n'abantu bawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati munnange omulungi, omwami n'omukyala, Allah akukuumira akwagale, omukulu n'omuto, waayo obudde n'ebirowoozo. Munnange owulirize ekitabo kino okitegeere bulungi. Kyawandiikibwa omumanyi munene nnyo Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kyannyonnyolwa omumanyi owookubiri ayitibwa Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz alayhi rahmatullah. Y'omu ku nkuyanja y'abamanyi abaakwata ebigambo bino bye nkugambye nti biggweera butereevu ku pages bbiri oluusi n'okubeera nti nno teziggwaawo zonna. Y'omu ku nkuyanja y'abaulama mu umma eno kumpi ejjula butasangayo omumanyi oluvannyuma lw'omumanyi ono w'ekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi okujjako nga yasomesa ekitabo kino oba n'akikolako sharh empandiike. Kati mu abo twagadde omunene gwe tukakasa obulungi nti abasiraamu bangi bamumanyi era bamuwulira ntakira. Yali mufti omunene ow'omulembe guno ow'eggwanga erya Saudi Arabia. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula emabegako awo emyaka giweze amakumi abiri mugumu bukyanga Allah subhanahu wa ta'ala mujurura. Imam Ibn Baz rahimahullah nga Sheikh al-Islam kumurembe guno mujaddid kabir litawhid fi hadha zaman amanyi bonna abo murembe guno gweba wa ekitibwa ekinene olw'obusufu bwayirimu ye nokukolera ku ekyo kyamanyi ne kaweefube omuyitirifu gwe yalina mu kusaasaanya eddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yali Sayyid Muta, yali mumanyi ow'ekitiibwa eyawulirizibwanga abakulembeze b'amawanga gonna nga bamutya. Yakwatanga ekkalaamu n'awandiikira omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti min Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz ila al-amir fulan ila al-ra'is fulan, ebbaluwa eno giwandiikidde omukulembeze w'eggwanga eggwanga bweriti amma baadu nkukowoola okubeeranga otereza ensonga eno neeno mu nsonga ezaabanga zikutte ku mumanyi ono mwebyo ebyabanga bigenda mu maaso mu ggwanga ery'ebikyamu n'akwata ekkalaamu n'awandiikira omukulembeze oyo. Era bw'ogenda Majmu'ul Fatawa ya Ibn Baz rahimahullah mujallad giringanga 2 oba 2.5 ogenda kusingana rasaili nga mpitirivu zewandikiranga abakulembeze b'amawanga abaamaanyi ne ba umara b'ebitundu abaamaanyi ba governors abaamaanyi ba ministers abaamaanyi nga bonna abakubiriza okuddira Allah subhanahu wa ta'ala n'okwekwata ku ddiini ey'ekitiibwa. Omumanyi ono twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti atuwadde omukisa okubeera nti nno gwe tugenda okutambula naye nga tagulira ebigambo bya Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah. Munene annyonnyola bigambo bya munene nekyongera omuddu endas gwate Ibn Baz gwowulira entakira tolaba nti kyabbeeyi okubeera nti owuliriza ate ku bigambo bye biki ebyo ebiri mu ddaawa ye ekitiibwa era mu ngeri y'emu nga bwe kiri eky'ebbeeyi okubeera nti nno owuliriza ebigambo bya Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi al-Mujaddid al-Kabir alayhima rahmatullah tabaraka wa ta'ala. Na bwe kitabu terevu tugenda ku muqaddima oba introduction ey'ekitabu kino ekya Al-Qawaid al-Arba nga introduction yino ya sharh ya Ibn Baz rahimahullah ibigambo Ibn Baz alayhi rahmatullah byagenda okunyonyola ku kitabo kino yeke nyini alina omukaddima gwe yasooka okuleeta wano guuliza bulungi barakallahu fekum. Agamba ti muqaddimatu Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz lil qawaid al arba introduction oba enyanjula ya Abdul Aziz Ibn Baz lil qawaid al arba ennyanjula y'omumanyono w'ekitiibwa mufti omunene Ibn Baz ng'ayanjula ebifa ku kitabo kino ekya Al-Qawaid Al-Arba emisingi ena. Ekitabo kino kyani kya Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi Sheikh al-Islam haqqa wa sidiqa alayhi rahmatullah annyonnyola yani era yanjula ya Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah rahmatan wasa yali mufti wa Saudi Arabia yafa emyaka simingi emabega ko awo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusinkanye ne bannabbi ne bashuhada n'abalongoofu Allahumma amin. Agamba tiqala ash-shaykhu Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ba'da hamdillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Agamba Imam Ibn Baz rahimahullah tifa hadhihi al-qawa'id al-arba nabbaha 'alayha al-mu'allif rahimahullah wa hiya qawa'id muhimma faman aqilaha wa fahimaha jayidan fahima dina al-mushirikin wa fahima dina al-muslimin. Agamba Ibn Baz rahimahullah nti ebikolo bino ebina ebyawandiikibwa omanyo no wekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi aganabbaha alayha al-muallifu wa hiya qawaid muhimma. Agamba nti ebikolo bino ebina omumanyono wekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah yabisonga ko omuntu wabitegeere wahiya qawaid muhimma erange ezo ensonga enyazi yasonga ko nkulu nnyo omuntu okubeera ng'azitegeera. Lwaki? Wulira. Aganfaman aqilaha kubanga azitegeera wafahimaha jayidan nazinyonyoka bulungi fahima dinal mushirikin wafahima dinal muslimin ategeera bulungi nnyo eddiini y'abashiriku yeeriwa mu bika byabwe eby'obushiriku kubanga abashiriku asnafu wa adhrab bayitirivu nnyo basinza ebintu ebyenjawulo. Tulowooza nti buli mushiriku ali mu nsi asinza abalongo, ojja kusingana ng'ebishiriki waawano w'abaganda, ojja kusingana ng'ate abalala balina birala byebasinza nga naawe basinza birala naawe basinza birala naye bonna beegatta ku mbeera emu nti ashiriku walkufuru milla waahida, bonna beegatta wansi wa tayito emu eyokubera nti bonna bali mu kusinza kitali Allah ate nga Allah yatugamba nti wala tushiriku bihi shay'a, temusinza Allah nga musinza n'ekitali Allah subhanahu wataala, temugattako ekintu kyonna. Kaakati ayagala okutegeera eddiini y'abashiriku ogitegeere bulungi nnyo, teeka ebirowoozo ku bikolo bino ebina. Muganda wange ni mwannyinaze omulungi, bw'ona abinnyonnyoka obulungi ogenda kutegeera eddiini y'abashiriku. N'abo b'otamanyi b'otabeerangamu mathala abahindu, n'abo b'otabeerangamu mathala abasinza Buddha, abasinza ebintu byonna ebiri eyo, bonna obushiriku bwabwe obutegeera bulungi nnyo wansi w'okutegeera ebikolo bino ebina. Kadhalika n'abalala abo abalowoozebwa okubeera nti bakkiriza, abasobola okubeera n'enkoofiira nga balina amakanzu, nga balina ebiremba, balina emikalabanda, bakutta obulaadi, Kurani mweziri mu nnyumba, oyingira eddiiro nga Ayatul Kursi eryawo baagiteeka mu furemu, n'Al-Fatiha eryawo baagiteeka mu furemu, wano ekifaananyi kya taata nga yaakava e Makka, wano waliwo egundi omunagiro, wano waliwo akameeza kaliko Kurani n'ebirala ebifaananako bwe bityo, n'ejjinja ery'okutawaazibwako nga weriri mu luggya. Tolaba nti ekifaananyi ekikulaga nti agamba kama siraamu, naye bwe babeera abashiriku obategeerera ku bikolo bino ebina, n'omanya nti lino ejjinja eriri mu luggya nayo balitawaalizaako, ne wabeera ne Ayatul Kursi nga mpanike empange mu fureemu mu ddiiro gy'otuukizaako amaaso, ne webabeera n'omusaala nga gulyawo, ne webabeera n'ebitendo by'obusiraamu, bal ne webabeera n'omuzikiti mu luggya, ne bwebabeera n'omuzikiti mu luggya, bwe babeera nga si basiraamu obategeerera mu kutegeera ebikolo bino ebina, n'omanya nti gana amaka si masiraamu. Bw'obanga onoonya mukyala waakuwasa nga toyagala omuwase mubashiriku, bw'otegeera ebikolo bino ebina butereevu omanya nti wano si basiraamu. Naye nga enkoofiira bonna b'osanze wakaba zambadde, naye lwaki si basiraamu? Kubanga bw'otunuulira ebikolo bino ebina bikwawulira omushiriku yaani n'omusiraamu yaani, omushiriku yaani n'omusiraamu yaani. Nti ekyokubeera nti bagamba Allah Allah nti Allah ye mutonzi waffe, Allah ye mulezi waffe, Allah tumwagala nnyo, Allah Allah, naye nga balina ekiriga kya lubaale ekikaddiddaawo ku muwafu, kibasibawo emisana n'ekiro kibeeraawo, kibatya nga bwe batya Allah, enkuba olugirengera eringejje nga batolontoka emisinde, batya ekitondo kikubako, bakitya nga bwe batya Allah subhanahu wataala, ng'omanya nti bano si basiraamu. Ate n'enkoofiira eriko n'akagundi n'akalongo n'akantu akaleebeta egundi eriko omuyunga, ebino tebikola. tebikola najugula nali mu safari ngenze Makka eno Hajjati gundi ajinde tula eno ebyo byonna tebikola uli musilamu kibaita obusilamu nga tonna tunuulira nkufiira tonna tunuulira kanzu tonna tunuulira kakaya tonna tunuulira sigida tonna tunuulira jinja kwa batawaliza tonna tunuulira mikalamanda gy'abajungute tonna tunuulira Qur'ani eri mu nyumba kibaita obusilamu kwe kwaula Allah kibaita obusilamu kwe kwaula Allah kibaita obusilamu kibaita obusilamu na wichitio omuntu asobola ddala bulungi okumatira mu mutima oba atika tawhid n'alaba omusajja nga taleka swala neegi ne bw'akakasa nti alina essabo n'aba mumativu nti ono si musiraamu owasigiddeyo enkwafu ye ate yali kuteeta ku kyenyi nga si musiraamu ekwata ng'amaviivi g'abakyala abatera okufukamira bwe gabaako bwe gakuusiira ne gaddugala olw'okuyitiriza okufukamira oba ng'embuzi bw'ogiraba nti amaviivi gaayo gabaako endibaliba olw'okufukamiranga ennyo ng'amabavu g'omulimi bw'ogalaba mu ngalo nga mujjuddemu amabavu ku ssaawa buli ssaawa omuyini gubeera gukola friction naki n'engalo kakati n'essigida eno bw'etyo anti ateeka ekyenyi ku ttaka kakati la shak nti guno omubiri oguli ku kyenyi gujja kutaathara olwo kifuula nannyini kuvunnama kubeera nti musiraamu abadan gw'omutima gugamba gutya gutongoza oyo gwavunnamira oba wano mutego butego nti keno kansaale Allah naye mmusabe ate kati mmale ŋŋende n'ewankuukuulu naye mmusabe nkuukuulu alina essabo ŋŋende mbajjajja musawo lya nkuukuulu nayo ntegeyo omuki omutego ebya Allah bwebinaakyerewa ebyankuukuulu bijja kwangwa anti lubaala embeera nga nembiro kw'otadde bw'ogireeta wano nti Katonda mbeera nga n'essabo kw'otadde abadan si bwe kitu bwe kiri kwawula Allah subhanahu wa ta'ala ayina kusinzibwa yekka ekkanzu eyo eyaddafa n'eryoka efuna omugaso ayina kusinzibwa yekka Allah subhanahu wa ta'ala enkuufiira eyo ey'omuyunga n'eryoka efuna omugaso ayina kusinzibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka eyo sigida ekuli mu kyenyi n'eryoka eba n'omugaso kuba n'eziyirizi kuba n'ebigali kuba n'agali gagakaddaago agalubaali kuba n'emidala egitunda ebyawongo kuba nga weeyambulira ebimasaŋŋanzira mungi toba musiraamu kino kikuyamba nnyo okubeera nti otegeera ebintu bino ng'otegedde ebikolo bino ebina agamba Ibn Baz alayhi rahmatullah faman aqilaha wa fahimaha jayidan omuntu ategeera bulungi ebikolo bino ebina fahima diina almushirikin ategeera eddiini y'abashiriku wafahima diina almusilimin mwana wattu mu ngeri y'emu n'ategeera bulungi nnyo eddiini y'abasiraamu n'atambula mu nsi wahuwa ala basiira liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina n'abeera mu abo abali ku nsi kuno nga bali ku busiraamu nga mutebenkevu ng'ekyo kyaliko ye haqqu almubiin wala haqqu siwah tewali mazima gonna gatali ekyo kyaliko teri bulungamu butali ekyo kyaliko teri kuwona okuggyako omuntu okutambulira ku ekyo kyaliko n'abeera ng'ali ku nsi kuno ng'atambula ng'enzikiriza gy'alina yagulumira mu mutima ka rusuuhi ljibaali rasiyaati fi l ard nga bw'olaba agaagasozi agaagulumira engeri gye gaatebenkera mu nsi ne ganywera nga musisi ne wajja tagayuuza lwaki enzikiriza nywevu yategeera ebikolo yategeera obushiriku tugenda kulaba ebintu ebyewuunyisa wano ogeti subhanallah embeera y'abashiriku y'emu n'eri ku kizinga ku kyondo kya Buwarabu omumanyi ono gye yali abantu baafaanaganyanga embeera mu kiseera ekyo ng'obushiriku bukyakutta ejjembe ng'abaawanira bwe bali omugaati owange essaba eryo hakati naffe Katonda tumumanyi tumanyi gye yatonda olabye obuzibu naffe Katonda tumumanyi tumanyi yatonda ekikolo nga kijja nti okumanya nti Allah yakutonda. Toba na nkizo yonna. Toba na nkizo yonna nekabona jumbo musamize. Tewali nkizo yonna. Toba na nkizo yonna kubudagali omusamize. Toina na nkizo yonna kukulanna. Toina nkizo yonna kubama mafina. Okubera nti omanyi nti Allah yakutonda. Kubanga nabo. Nabo. Ekyo tebakiwakanya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Bona babuza ani abatonda tebagenda kusirikirira nga bayita ansa bagenda kuleta butereevu ti Katonda yatutonda. Katonda yatutonda. Idhan gwe omusiraamu kuba nti okimanyi Allah yakutonda tekikuwa nkizo kumushiriku agatta ku Allah. Enkizo ogifuna ddi? Okubeera nti oye yakutonda yeye kagw'osinza. K'omulekawo n'ogenda mu ssabo, toba nanjawulo n'ono, omushiriku gw'obuuziza nti ani yakutondaga nti Katonda, ate mu ngeri y'emu, n'agenda mu ssabo. Njawulo ki? Njawulo ki? Kubeera nti oli mutayirire? Abadan. Abatayirire bangi olwaleero, nga n'ebyeddiini si bye baliko mu kutayirirwa kwabwe. Nga teyayita nkona musiraamu adde okukirowoozaako nti abeera omusiraamu ninga ayagala bemutayirire bakubyeka. Ethan eyo si ensonga. Agamba Ibn Baz alayhi rahmatullah nti bw'otegeera ebikolo bino ojja kutegeera eddiini y'abashiriku otegeera eddiini y'abasiraamu. N'agenda mu maaso n'agamba nti wa aghlabul khalqi la yafhamu hadhihi alqawaid. Agamba kyokka ekinnaku era ekinyamiza ennyo. Abasinga obungi ku bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiyitibwa abantu tebategeera bikolo bino bimaana tebalina tamyizi. La yufarriquna baina at-tawhidi wash-shirk. Laysa lahum basira. Jahala. Bali mbubuze, bali mbutamanya obw'ekika ekyawaggulu. Okubeera nti alowooza nti kasaye agamba nti musiraamu. N'atalyambizi, n'atanywa mwenge. N'atalyambizi. N'atanywa mwenge. N'asanyukira olunaku lwa Idi n'atalima ne kujjuma. Mbu musiraamu nnyo era omuntu yenna gwe katanda n'amulowoozaako nti si musiraamu abeera muli azaamanya nnamba emu kubanga ye musiraamu ava mu maka ga Hajj ava mu maka ga Hajjat fayibu ate liye ssabu lyaki? Ate liye ssabu lyaki? Ate biri ebigali biri wansi w'ebitanda byaki? Ate ekiriga kya olubaale kyaki? Gw'omusiraamu. Ebyo birina eddiini endala gye biri presentinga. Ddiini ya bannabyamisambwa, ddiini ya bannabyabuwangwa. Ogenda kubeera mu ddiini bbiri. Ogenda kubeera mu ddiini bbiri, ogambye nti oli mulungamu? La. Na bwekityo. Obusiraamu sikwe kuba nti wagendako e Makka. Obusiraamu sikwe kubeera nti nno weebikkirira. Obusiraamu sikwe kubeera nti nno nedda. Ebyo byonna bya mu busiraamu era bya mugaso by'omusiraamu. Naye omusiraamu yaani y'oyo eyayawula Allah. Kati ng'oli mukola bintu by'abasiraamu naye nga tuli musiraamu. Egyo emirimu gy'okola ye mirimu gy'abasiraamu. Adiganya omwamu ye musiraamu. Naye ekyennaku gwe tonnabeera musiraamu. Okutuusa ng'entegeerayo ku kiriga ekyo ekiri ku luggya ekyuse. N'okitunuulira ng'endiga endala eziri ku nsi. Ng'osobaddala bulungi nnyo kikwata n'okigalamiza n'okwata ekiso n'okisala n'okitokosa n'okikuba ennoga. Olwo oli musiraamu. K'obeera ng'okitya nga kirina kufa bukadde. Ate bwe kifa mweraliikirira omutawaana omunene ogubugenda obubatuukako ng'omanya nti mu busiraamu oweza linnya. Oweza muwendo linnya bunnya ly'olina. Oweza buweza muwendo mu ddiini ey'obusiraamu. Gw'amawulire malungi gy'oli nedda. Lwaki? Anti erikuwona okuggyako kubeera nti otuuse mu maaso ga Allah ng'oli musiraamu byannama ddala. So si kubeera nti nno wawezanga buweza muwendo gw'abasiraamu ku nsi nga gwe twali omu ku bo. Agamitu aghlabul khalq la yafhamu hadhihi alqawaid. agamba nti abasinga obungi mu bantu munnange ebikolo byonna tebabitegeera. Walihadha iltabasat alayhim fa'abadu alqubura wa ashabaha wal awliya wal ashjar wal ahjar min dunillah. Na weki te bintu byabatabukako gwachi tebategeera mushiriku kubwaula ku tauhid. Katogo katogo idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Allah wayogerwa koyeka emitima ngajiba sikuka musize Allah yeka emitima jiba sikuka gwachi andi khatibu afudde jafudde azeko kitundu okusoma khutuba ate ku kitundu kwaze bahaji abali muzikito bazo kusala ijuma atama sabuga judde barura abarongo babye nyimbe bageme nkuba bamali bizu masanganzira bajuze bigali agabuza agali gagalubale nebirala nebirala je kishiriko. Kati idha dhukira Allah wahdahu buli wafu millo bushiriko ono seka aliko kituuti ishma azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah imitima nga jibenyora timanga jibenyora babera mu khutuba ngenakwebatta ngobusungu batta niwa idha dhukira alladhina min duni bwafurume bweru agenda okulira kayimba mukasa wenyanja mukasa gekulaba nga abiminga with a smile nga tafuna mwana watoka mwenyu mwenyu obuganda buladde obuganda buladde ekikikikike obuganda buladde ekikikikike gekulanga sanyo wacha avude mukhutuba nga munakuwafu nga mujukiza Allah bwatuse nawulya nti buladde aino laba gesenyo judo okumutta awulidde ku ngomeri mwensaasi niba kuje mujukiza jatelwa ogobera girukulaga fese ekomyewo kasimairo kakomyewo kasimairo kakomyewo nenga nekiteeso akiteese mmutwe kensanga imamu nja mugamba oba khatibu abatwaula tebatabazza mbubawulawula mbana abantu balina obaleka obumu baleke ku bumu bwaki ku mubu obushiriko so si kubera ku kibaleka ku bumu bwobusira iyadhan billah. Kati Ibn Baz rahimahullah agamati abantu obutegeka ebikolo bino ebintu byabatabukako noba singana nga abadul qubu bali kuntana basinza bali kuntana basinza intana abakubiyeko bali nyenye amamotoka bavye Kampala na vijja nibagenda mbiyaro oruse batekawo omunamwa gwe bakakasanti sigwe mukuru gwabalese nile bakito okumanyagana bwe batukayo bali nentegeere egamba bali nentegeere egamba iyadhan billah nti abo abafu abali montana bwe banyiga eno waguru je tuli je bava mwana watunga ebintu bichankalana riziki nga tetambula bulungi genda kulaba badde atunda nnyo nga takyatunda nnyo nga alowooza nti naabo abali montana baba aba Sulaina baba aba Medi bakojja gundi bataata gundi baani baani nti banyiga nga bwe kityo ebintu bino okukyankalana bivudde ku nsonga eyo nga basajja batu baafa balomba abamu kubo baafa nnyonta abalala baafa njala abalala nezi batula mu ddwaliro zaabula abalala baafa tebafunyeko na kirowoozo nti bagyezimbirako ku maka abalala baaleka abaana baabwe tebalina wadde baafiira mu buyiniko obuyitirivu laba bana abashiriku badiafu l uqul bwe basinziira eno ku nsi ne baba nenzikiriza nti abo abali mu ntaana bwe basanyuka bwe tubaako bye tukola ne basanyuka nga batagulula bino ebyeno bye baakwata nga batagulula bino ebyeno bye baakwata eyo entegeero ogisiŋŋana mu musiraamu naam omusiŋŋana agamba nti nzindi musiraamu ninga ebwatu bwabitegeera subhanallah subhanallah nga bwatu bwabitegeera takiwulira mu mutima nti tuli ku nsi kuno kusinza Allah ekiseera Allah kyataatubulya buli omu alimalako bbanga ki ye Allah ekiseera kyeyagera bwe kituuka ng'atuma malayika ye ng'ejjetukima kul yatawaffaakum malakul mauti allazi wukila bikum nga tutuuka mu maaso ga Allah nga tubitebya yakola ebirungi ng'ayingira essanyu yakole ebibi Allah na atamusonyi wangayingire mitawana boba gamba ledda ababali muntana basigala bamugaso nnyo kubigenda maaso eno munsi era abashiri kubalwanyisa nnyo enkola y'obusiraamu fenna gye tumanyi nti ya busiraamu eyokubeera nti nno tuziika muziirimbo lwaki bawulira mbu amaanyi g'empewo z'ekika ago kasatukwata abantu netutandika obbaziikaziika ebbalibbali eno mbu amaanyi ago tuba tuganafuyizza tuba tugakubyemu ebituli nabweki tuba kirwanyisa nnyo baagala nti tubeerenga fenna tuteekeddwa kubeera tuziika kubijja kale wadde ono yali musamize ne wa famire wakukijja okwo kale wadde ono yalina tawhid ne wamufamire wakukijja okwo wahakaza wahakaza la abasiraamu baziikibwa mulimbo eyo enkola yesunna yombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yesunna yombaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yensonga lwaki bulwosingana ahkamu ennamula ku murtad ku muntu abeera avudde mu ddini allah subhanahu wataala baulama bagamba batya baulama bagamba batya mwebyo byagamba nti la yughassal tanaazibwa wala yusalla alaihi era tebamusaalira bongerako ekigamba nti wala yudfan fi maqabiri lmuslimin era taziikibwa mu limbo zabaki z'abasiraamu lwaki kubanga ziirimbo z'abasiraamu zo teziikibwamu okugyako omuki omusiraamu alina tawhid yawula allah subhanahu wataala temuziikibwamu abadde musamize niwaba abadde yeeta musiraamu nabwe kityo ogenda okukakkana ng'abantu bano bafuluma e Kampala bava ejjinja bava emitiyana nga bagenda mu byalo baagala okusanyusa abafu mbu bate ebibadde bikoze bitya ebibadde byesibye balina kubasanyusa batya mbukugendana ku ntaana ne bakulako otuddo ne bakaabirayo amaziga ne balaajana ne bagamba nti mwana wattu basiraamu so nga bali mu kusinza urufaatan wa emaatha idhaaman bali mu kusinza magumba bali mu kusinza emaatha agamu ne bugakwata n'olinyiga bunyizi ebyali egguuma n'olinyiga bunyizi lyonna libeta entuka eriggwawo naye nga bagamba nti abo be balina okutereeza ebyesibye eno mbulamu obw'ensi kati Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah kyagamba nti abantu olwobutategeera tawhidi kubanga abo bonna bonna ogenda obabuuza mwemuli baddiini ki paka tuli basiraamu nze Kasimu nze Sulaina nze Budala ate oli babaamiisi ate ono gundi gonnamanya ga kisiraamu naye nga abasiraamu basiraamu bakika kyabo kiri mu ddiini yaani babeera batya abasiraamu nga balekawo Allah ne bagenda ku bafu ne babanjulira emitawaana gye balimu ne bakaabirayo n'amaziga nga wallahi osobola omusiŋŋaana nga bukyanga azaalibwa atuuka okuva mu bulamu bw'ensi buno nga tatonyezangayo zziga wadde okufuna ekiyengeyenge ng'akifunye ku lwa Allah ow'amazima eyamutonda amulabirira ne bw'agenzi ku ntaana n'akaabira y'amaziga n'akuulakuula ku tuddo n'avaayo ng'afeesa n'agamba nti musiraamu iyadhan billah nabwe kityo imaamu ono owekitiibwa Ibn Baz alayhi rahmatullah agamba nti walabaalwa abantu obutategeera tawhid iltabasat alayhim l umur ebintu byabakyankalanaku mwana wattu fa abadu lqubuura obasiŋŋaanaye ku ntaana nga basinza wal awliya wal ashjar ne basinza bagamba nti bano bakwano ba Allah ne basinza emiti nakayima gendola muti nakayima genda okulabanga simaya gulinga oguliko amabeere simaya daba ogwetegeeza gulinga ng'omukazi kale omuti ogwo kale ne basinza emiti lwaki mukuba gulina amabeere gulina amabeere billa omuti okubeerako amabeere ekyo kiguwadde enkizo y'okusinzibwa singa gubaddeko amabeere gennyini ng'ag'omukyala kyali guwadde enkizo okusinzibwa omuntu alina obwongo obulamu singa osanga omuti nga guliko amabeere gennyini ng'ag'omukyala amabeere ago gawa gatya omuti ogwo okubeera nti guteekeddwa okusinzibwa kitwale nti guliko n'ebigere ng'ebyomuntu ebigere ebyo eby'omuntu biwa bitya omuti enkizo y'okusinzibwa lwaki tusinza omuntu yennyini nnyini alina amabeere gennyini n'ebigere byennyini nugati kansinzo omuti omuti ngobunyo nyobla abu lioko bwewe yambako enkube gwera kugo nakasana kagwera kugo noveri omuntu nosinzo omuti ne abantu bajisinza nibasinza amayinja nibalikawe ebintu nibasinza ebintu bingi nibalikawo omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala وهم يحسبون أجمع من بنباز عليه رحمة الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. ما أنا وقت نبص قلنا قبوا يدلان تبص سلام. بس قلنا قبوا يدلان تبص سلام. إلآن الدينية ورومي بيدل بيا سيرياس. مرة ومسكت أبو سيبي دوا قبوا سانيوكا. سيكا قومي يبغاو قبنا كوارا. Gavana kuwara. Waji. Baina conviction iti basiramu. Baina feeling iti basiramu. Chagambatu. Wahumi yahsabuna anahuma ala shei. Pauli ya wainomu gaba kudini yelo. Tuliba tahidile. Tuliba anabahaji. Mwano tu. Nobu siramu tu abusomako. Nobu siramu abusomako. Na ye. Bwewa tibafana na. Bwewa tibafana na. Iyadhan billah. Wachi. Lijahali himbi hakikati tawahidi. Tibati gila tawahidi chichi. Buwa manyinti okubira nipati mainti Allah mgurumifu. Ila Allah wa amanyi. Ila Allah inobu sobozi. Ila Allah ya batonda. Ila Allah ya senkuba. Buluchima marokubira nipati mainti tawahidi. Songa singa. Bata andurule intasi nyingi. Nibagenda kwekelezia yao kumpi. Nibabuza baka tulichibamu tiyabangi. Ani ya batonda. Bagamati mukama. Ani alitonyesa nkuba ndiye byonna bya mukama ani agira bwati byonna te wakanya ati Allah yabikora tebachi mayiti tebaina step yonna gye basoro bya mukubali bonna bachali kulevo yemu bonna bachali kulevo yemu okukiriza ati Allah yakutonda tekikufura musilamu okutusa ngo yakutonda gwosinza okukiriza ati Allah yakulabilla tekikufura musilamu okutusa ngo yakulabilla gwosinza okakasati ni Allah subhanahu wa ta'ala mugurumivu techukufura musilamu okutusa ango yu mugurumivu gugurumiza wahakana ammebi okubimanya nobisurawo nodda kusinze bitali Allah techukuwa ankizo yu nakubashiri kwa basigande agena maso manyono wechitiwa ibn Baz alayhi rahmatullah nagamatu wa muallifu hathihi alqawaid huwa sheikhu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة 6200 من الهجرة النبوية أغامبا ومن ينويشتي وإنيو شيخ ابن باز عليه رحمة الله أغامتي ومهندسي ويشتبوشي نجتوجندو كربا القواعد الأربع هو الشيخ الإمام يسيكا أتى إمام أمنيني محمد بن عبد الوهاب إنيري محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الله أمساسلي وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر إراغة متيويو الله سبحانه وتعالى ويسزاكو وكز وبج التوحيد أبانتو كبيرا غبادك كسينز الله سبحانه وتعالى Uruvanyuma lw'okubeera nti nno jazira gaf yali ekubyeko okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ebyali bize bibaawo oluvanyuma lwa ba ulama asu abamanyi ababuze okubeera nti baali batandise okuwundira abantu obushiriku nga bwe bayita obusiraamu abantu nga bavilide ddala mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala batandise kusinza antana basinza kutandise kusinza ba awuliya n'ebira bingi ebifaanako bwe bityo nabiranga Allah yamwisizako okuzza okujja tawhidi fi hadhihi aljazira kuchondo cha Arabu fi nisfi athani min alqarni athani ashar muchasa eki 12 nga kitambudde wakati wacho nabiranga mukisere ekyo uyabirirawo omanyono owekitiwa nabiranga Allah subhanahu wa ta'ala yagasa nyo umma eno nga isa kumanyi oyo owekitiwa Muhammad Bunu Abdul Wahhab alayhi rahmatullah. Na bwechito. Oyugo tugeno kutambula na ye. mukitabo kino kya Al-Qawaid Al-Arba nga matini gage nga sharhu ya Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah amatini ge galiwa bibiga bitugenda kubera nga tusoko kusoma ate sharhu yeriwa yonagenda okubibye bigambo ebinyonyola biri bitugenda kubera nga tusomye nga matini ga Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah atenga sharhu ya mukaddu wa fihi umunjo wa HT wa Allah musasire Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alayhi rahmatullah wafaqa Allah al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.